Ebale ya Congo, ejali lopangote, ejali nzela. Ebale ya Congo, ejali lopangote, ejali nzela. Mite mandoki, bakoki songi songi, oh yeah. Bakaboli Congo, babosani Afrika, oh yeah. Congolais, Congolais, y'a les lundi en temps, y'a les reconguida.
Congo, ayo, ayo, lele, tokumisa, okoyo Congo.